gonna do shit tonight. Mess around with another chick tonight. And if my girl catch me tonight, I'm gonna say it wasn't me.
Deny. Ikalango na ve uvake mumumbo tatu yo kwati ta shiko kulu.
Deny.
Deny. Mende mitika, bachote ya kambuletu. Takunga kwa shaisi. Amen.
Deny. Ditulo nyuku control. Di umpile mosit. Utaluka donesh. Tabashituka presh. Divapefi otakush. Oshi ima oshesh. Now she want to do me. She say without a condom. Hawenda mwona motoroba ulibo FNB. Nanoka pandika wana tukanyukulia wasi. Shikano wafa ulibo jina nanga. I heard you on a tenda. Now you got manganga.
Deny. No.
Tindile jita, jito kwa lo kulie figa. Wenza lelo bwilo wina, duku fanekele picture. Hili la kangwana jai, oni yomburi mi cry. Favorite food is pie, dalo kwita pula nai.
Deny. Why you no kuli ngange nai, sacrifice amede hanovelai. Dali ndi shove hove, nani kwato mangara.
Mormonmusic@thepiano360.com.